Yeah, yeah. Wangeshi. Nimerudi. Stameweza sina budi. Unaniuliza nyin magrupi. Si tuko wera tuko shugli. Tuko shugli. Pull up with the gang, tuko on, tuko on. When I pull up with the gang, tuko on, tuko on. When I pull up with the gang, tuko on, tuko on. When I pull up with the gang, tuko on, tuko on. When I pull up with the gang. Iko nini, tuko on. Call my bitch like a nini, she ka phone. Na picha ndom, na myopi, I'm cologne. Wakisha mo, kabla ni tokange home. They never ever see me like this. Much in my umbrella with my nine kids. Make a bitch nigga go lifeless. If you got a gun, you don't need no biceps. You don't wanna be on my case, cause you don't want me on your face. Tuko kazi ya the weekend. Ati Natalie ina depend.
Akisha nari kaina bamba wazea. Hini ya madada wanapenda maplaya. Kimala mala una mangwa na mbeina.
Nimerudi. Stameweza sina budi. Unaniuliza nyin magrupi. Si tuko wera tuko shugli. Tuko shugli. Pull up with the gang, tuko on, tuko on. When I pull up with the gang, tuko on, tuko on. When I pull up with the gang, tuko on, tuko on. When I pull up with the gang, tuko on, tuko on. When I pull up with the gang.
Yo. Pull up with the gang, most of the times we don't give a damn. Pull up, boy, you stain. Bitch nigga, you thought I was playing. Shasha money foreign, Malawi, kula kila strain. Mrembo ameweza lakini, mainly wacha kula kula fans. Bado staying unlimited, wanajua waki pull up na mimi streets. Kwa event VIP, hawalipi shit, na matire BIG, mana keep it lit. Miaka 15 kwa game, ato si believe, ni vichuri bugizi kwa cane. Naga what you need, ni vizuri nilizo yanga pain. Na kukeep it real, wanaleta money at the fame, mimi si give in. Yo, kila kitu ni process, msupu wako na lia, 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 lia. Nataka tokens, juni na two keys kwa pockets. Bonga bullshit utoke, suna nijua kwa nini shoke. Kwa hizo machoche mbuwa majua mask nyomoke.
Another gbedu from nigerpickup.com.